exclusive from Zen Hits.
And the beat made by Roberto.
Nilichembonga makanika. I'm a determined fighter. No wonder I fix baby panika. Inejipua wa love, kapemba wa love, nikanda love, only love love. Kuyambane se tenga yambane eh, and it's chilling no more. But what's the purpose of fighting if all of this fighting will only just drive us away? Then us fighting like we can never make things work. Yeah. Ndani yako bujiga, tiga yambana baby. Ndani yako chondoza, umangala bize baboni. Ndani yama kucheza, baby. Ndani yako sekeza, ndani yako kondweleza. Ngati sindine, nyimbo ya Lucky Dube. Angala hiti panyumba pano. It's not easy, way it's not easy. Nika kuyangana, niseka neka nika kuyangana. I don't wanna love nobody else. Did you give me your heart so I can just break it? Did we fall in love so we can just fake this? Falizuwa na mwezi. Not easy to love you my baby. But I'm gonna try, cause I try. But for now, ndani yako bujiga, tika yambana baby. Ndani yako chondoza, umangala bize baboni. Ndani yama kucheza, baby. Ndani yako sekeza, ndani yako kondweleza. Ndani yako bujiga,
exclusive,
tika yambana baby. Ndani yako chondoza, umangala bize pavoni. Ndani yama kucheza, baby. Ndani yaku sekeza, ndani yaku kondweleza. Ngati sindine.